tilo alaji waleli la maume wa mana uinga kutemwa fefyo wawa lesana mkwa kupela pantunga walombala suka papita feo mweshi umo tuwa mwona fe mwachinja mwatawa umevano baba mwene tabate mwano mutima mshanga mashiwine pila yo mwala njide karika shimipie mwasanga kuwa mite mwamwaluwa mutwe kutona ipwele lotumfwe akasuwa kawa mafe kumubidi ya ulimu mpepo alichishinka chali afya pantubu fili mwevu le tenseko tafifule sifwayo mutima iwe tafifula awe tafifule sifwayo mutima iwe tafifula awe. Kasha fule po wapu ila masambili logo njito tashimoneka waliesho kupushe nga takasanika oya lesa hakuimia kali walika nomba niwe kwana oya fiali chinja niwe paya walila menshi kushida wale chula alando mfwechi kongo na ine pantusha ishiwa mutibe fofwa alaka suwa kawama feku mubidi nila ulimu mpepo alechishinka chali afya pantubu fili mwevu le tenseko tafifule fifwayo mutima iwe tafifula awe tafifule fifwayo mutima iwe tafifula awe mbembile mbeke leka mbembile mbeke
Fifula,
fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula, fifula,